It's Money Talks Music.
It's a Fruit Boy production.
Exclusive from JetHitsPromos.com.
Eyes on the target. J-Breeze. Kimbuga. Iwechitaso.
Nafpena.
Akash loops at Shun.
Nafpena.
Aba team on the focus.
Nafpena
mutu wandi nafpena. Kuma geto mutu wandi nafpena. Kuma yatina kuma di nafpena. Aye. Nafpena mutu wandi nafpena. Kuma geto mutu wandi nafpena. Kuma yatina kuma di nafpena. Aye. Nafpena pani 2021. Atinduwezikali mune kwe ukukwana. Kukapwela kuna mtu wanga ndiwe kembo. Nisema komanda mune tila ninga tepo.
Kukapunyoka kulasti na kupuka chelasti. Ona pena kuja na wasi ya temu dasta. Story ya rishive kwa sebo ini fokasa. Sajiba upo wapeleka upo dokasa.
Nafpena mtu wandi nafpena. Mwane wako shap shap kwa tishapena. Kati una ndota usale mokomplena. Kati una rinyezi tie cheme jena.
Kai zero namba bangena na madega. Matuzi bababa ilo siba seka seka. Bamezo ni tinte ilo siba oneka.
Nafpena mtu wandi nafpena. Kuma geto mtu wandi nafpena. Kuma yatina kuma di nafpena. Ay.
Nafpena
mtu wandi nafpena. Kuma geto mtu wandi nafpena. Kuma yatina kuma di nafpena. Ay.
Juo mbonga ulimo mchipana. Kasulimo tisa kuchai sapana. Focus sapa chenti enkana. Jiva ziva ni waka mtula nkana.
Akaiva kumye subali fena. Ukaposa wakuchana umfini. Zano za ufuba bebe siwa kuja. Wambela juwe che kembo.
Sichu ya lipena. Mambili wambo pena. Mwana 14, 15 ambo pena. Alipebo shita palasi ambo pena. Mbuma yanga nepo japimba wakateka.
Na wateisi machopu ni ovuta. Nikundi mbache kupanga ya rashoni. Ukakalala uzaenda kuchili.
Nafpena mtu wandi nafpena. Kuma geto mtu wandi nafpena. Kuma yatina kuma di nafpena.
Nafpena
mtu wandi nafpena. Kuma geto mtu wandi nafpena. Kuma yatina kuma di nafpena. Ay. Kavungelo mwinani nafpena. Kuma skuzi na majobu nafpena. Ama dola na makwata na ya pena.
Bus driver conduct that shot. Black driver what tax that shot. Woman jinga na bala shot.
Maketia baba man at shan. Chulipea musaru at shan. Tekilea kapenta na tela.
Wakumyala na kusandi atishan. Bama bana mamba ula atishan. Bandu wonze mukamba apu atishan.
You know it's a Fruit Boy production. Right when it right me I tell you.
Intention nigga. For the fourth and a day. Bela by peace atishan. Escape populama.
Commander Zero Americano.
Nafpena.
Jackson Bosele.
Nafpena.
Uncle Gadi Moriata.
Nafpena.
Akash Loops at Shun.
Nafpena.
Wish they just stop a down.
Nafpena.
When you got there for a month at Shun.
Nafpena.
Super Safe Commander Jackson.
Nafpena.
Fresh out. I'm in love with the flavors. It's Money Talks Music.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.